我们这歌是咩
Paradise Music.
Na usulize kusu tungo Apa ndo mara pake Nazirusha bara mpaka pemba chake chake Mwake nafanya mbacho mnapenda ndo manake Mlio simama ndo akalisha umwaka taka msitake Gemu imenita nimeitika Nita supplier na sambaza flow na sika Natisha kila mdunda na uchakaza niko chicha Natoka mtamba u mamako amekukataza kupita Atwa chikula bata tahomu wakijia kuku Kabla Hennessy mkumbuke tulianza na chibuku Situ na mini pesa watozi kanywe kiduku Bali mechafuka isurvive yazi ya mzee Yusufu Sio uongo Situ na bisha mpaka hodi Ata tunge mbo machizi bado tunge mshukuru godi Chindo mbo ambaya fugiki na Snoop Dogg Tukipagawa adi pasporti situ na weka pozi Nafagia taka na wakazia mpaka Na waletea utata offline na wazimia data Tungo moro chata Moko sina pacha pati la wazewa pwani Nika hawa na kashata Nimeyoa rap Shame chomo bani nkiwa flank footi wananita landal kolo mwani Wabovu na wakimbiza kila chocholo mani Atakenda kukata gogo ntawafuata mpaka uwani Jinga kila tea ujinga sina haja kumtusi Nasuka flow kama rasta kwenye paja la msusi Wingwa marapa abovu fanya nonekane nuksi Kwenye basi tunafunga mkanda ata siponekane lupi Atulali njia japo tunachelewa kula kina sisi Afu tunakula sani moja na wanga no tufanyia fix Tunabisha si wabisha madem zetu mchawi chips Huku tumeshia la saba afu tunavaa form 6 Afigia msinge kaza takidogo Otherwise ono nsalimu kwa shima ngenipa kisogo Flows imefiti size na washangaza madogo Leo niko makongo paradise na faza kabogo Mtoko lazima ulambe kama tamu pia ulambe Wanja wangu wacha ntambe flow pesa chanzi changa Mwezi moto atamka wange mjajopo na mjipanga Tawe msafi vipi wezi vua nguo ili
Let's take over the game. Let's take over the game.